waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
walwalka xukuumadda federaalk ee austraaliya ay ka qabto dowladda shiinaha ayaa sii kordhay, si gaara dalka shiinaha oo u muuqda in ay sii ballaadhiyeen saamayntooda ay ku leeyihiin gobolka baasifiga. wasiiradda horumarinta caalamiga ah iyo baasifiga austraaliya, consheta viera vanti west, ayaa kicisay dareenka dowladda shiinaha kadib markii ay ku cambaaraysay mashaariicda ay shiinuhu ka wadaan gobolka baasifiga oo ay ku magacowday kuwa aan waxtar u lahayn shucuubta waddamadaasi. wasiiradda ayaa waxa ay sheegtay in shiinuhu ay dhisayaan dhismayaal aan faa'iido u lahayn iyo jidad aan meelna u soconin, iyaga oo sidoo kalena bay tiri siinaya dowladaha baasifiga deymo ayna ka bixi karin. wasiiradda viera vanti west ayaa sheegtay in austraaliya ay doonayso in shiinaha ay wada shaqayn la yeelato, balse ay rabto in laga fogaado mashaariicda aan wax faa'iidaa u lahayn bulshada baasifiga.
We work and we work cooperatively with China. We encourage China to utilize its development assistance in a productive and effective manner. In other words, we just don't want to build something for the
waanu shaqaynaa waxaana si wada jira ula shaqaynaa shiinaha, waxaanu ku dhiirigelinaynaa shiinaha in ay u adeegsadaan kaalmada horumarineed si wax ku oola oo hufan. Si kale haddaan u dhigo, ma aan rabno in aan dhismo u taagno keliya waxbaan dhisnay. ma rabno in aan dhismo jid samayno aan meelna u soconin. waxaan rabnaa in aan hubsanno in kaabayaalka la dhisayo in ay waxtar u leeyihiin, ayna siinayaan faa'iidooyin dhaqaale, kuwa caafimaad iyo kuwa waxbarasho dadka gobolka, ayay tiri wasiiradda Consheta. dhankooda shiinuhu waxa ay si rasmi ah uga sheegteen Australia iyadoo la xidhiidha arrimaha baasifiga. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha Lu Kang ayaa isagu yidhi faallada senatarada waa mid mas-uuliyad darro ah, caqlina aan ku soconin.
The facts have proven that the assistance provided by China has significantly fueled the economic and social development of these countries and delivered tangible benefits to the local people, which has been warmly welcomed by the governments and people of these countries.
waxa ay cadeynaysaa in kaalmada shiinuhu ay bixiyaan in ay kor u qaaday dhaqaalaha iyo horumarka bulshada ee dalalkaasi, iyadoo siisay dadka maxalliga ah faa'iidooyin la taaban karo, taasoo si diirran looga soo dhaweeyey dowladaha iyo shucuubta waddamadaas. waxaan rajaynayaa in dadka qaar ee Australia ku sugan inay iyagu dib isugu noqdaan beddelkii ay gacmaha ku fiiqi lahaayeen oo ay faalla mas-uuliyad darra ah ay waddamada kale u geysan lahaayeen, ayuu yidhi Mastalu. wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee shiinaha ayaa dhankeeda weerartay senatarada viera vanti west iyada oo tiri Australia kuma haboona in ay daleecayso gargaarka shiinaha ee dalalka baasifiga, iyadoo Australia ay baajetkii deeqaha ee ay bixin jirtay ay dhintay. Chris Bowen oo isagu ka tirsan safka hore ee Labour-ka ayaa isagu dowladda ku eedeeyey in xiriirkii Australia ay la lahayd waddankii koowaad ee dhanka ganacsiga in ay khatar gelinayso.
This sort of megaphone diplomacy being engaged with by the federal government and by ministers complaining that China is spending too much on foreign aid in the Pacific is particularly galling when this government has overseen $11 billion worth of cuts to foreign aid.
ayna ka sheeganayaan in shiinuhu uu dhaqaale badan ku bixiyo deeqaha dibadda ee baasifiga waa wax laga xumaado, si gaara iyada oo xukuumaddu ay ku dhaqaaqday in ay dhintay deeqihii dibadda lacag gaadhaysa 11 bilyan. dhankiisa Professor Stephen House oo ah madaxa xarunta siyaasadda kobcinta ee jaamacadda qaranka ee Australia ayaa isagu sheegay in Australia ay bixiso 5 laab waxa ay shiinuhu ku bixiyaan gobolka baasifiga, balse buu yidhi natiijooyinka deeqahaasi waa kuwa isku jira.
In fact, we've done research into the effectiveness of Chinese aid in the Pacific and we did our study across 4 countries and you know we found that there was variability in effectiveness from project to project but also in country to country. So in Samoa and Cook Islands, Chinese aid is actually working quite well.
Samaynay cilmi baaris ku saabsan waxtarka kaalmooyinka shiinaha ee Baasifiga. cilmi baaristaasi 4 waddan ayaan ku samaynay. waxaan helay in ay jiraan kala duwanaansho dhanka wadamada iyo dhanka mashaariicdaba. Marka wadamada sida Samoa iyo sidoo kale jasiiradda Cook deeqaha Shiinuhu waa ay fiicnaayeen, halka ay labada wadan oo kale ah Vanuatu iyo sidoo kale Tonga ay dhibaatooyin ka jireen. Marka waxaa muhiima in aan hal sawir laga soo qaadin kaalmaha Shiinaha ee Pacifica. Professor House oo isagu sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu ku daray, Australia sidoo kale buu yidhi mashaariicdeeda kaalmaha ee Pacifica qayb ka mida buu yidhi dhibaatooyin ayaa ka jira.
Not all of our projects work. So we have to be very careful if we're engaging in sort of public debate that the tables will be turned.
Mashaariicdeena dhammaan ma wada shaqeeyaan, marka waa in aan ka digtoonaanaa markii aan doodaha guud galayno in miiska lagugu dabagadin karo. Qaybo ka mid a dulduleelka mashaariicdeenna gargaarka ayaa la soo muujin doonaa, laguguna daleecayn doonaa, ayuu yidhi Professor House.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.